Yeah,
hey yo,
my time's in the Ohio.
It's your boy Shaw's
Z. Got a new list, man.
Alongside Climber.
Yeah, my desire. Nasikiza.
Yeah,
Climax. Shazi na Miona.
This is how we do, man.
Okay, twende.
Yeah.
Kiza mata mshi toka mangu tu kinyuani. Jambo nime wish tangu tu uchangani. Nikuwa sama ze mengine hata siku dhani. Nina stay strong nikifatili ya tu imani. Wengine wana hate nikipita mtaani. Lakina stay calm nitumisha tu amani. Hata uki hate nitafika industry ndani. Nitakuona cheka as I go to get my money. Next na nicheki kwa cafe with my honey. Una feel kuto hear word. Yeah, it's a mahani. Unaweza check out. Just as I may be funny. Lakini baadaye tutaona wewe ndiye nani. Ukipatana kwa njia tutaona ni mambo gani. Ukiwa na H2 nitakupa heshima fulani. Mafans wangu tawapa tu burudani. Show zangu mnafika tu hamwezi tulia nyumbani.
Kile nacho do, don't my desire. Lazima wakubali, itani take higher.
Nacho do, misi ya zangu true. Lazima wakubali taninu watu juu. Cheki juu nikipanda ngazi toka zero mpaka higher. That's my desire, ziki nime swear. Wapa my fans wanisikie kwenye hair. If you hate me, then I don't care. Homie, let's play fair. Nime come, the man with the double E. Entrepreneur kama vile entertainer. Ziki ni jenge, ni pande ndenge. Niwe proud of genge. Kesabu is a blessing, I keep on pressing. Never give up, kama dem kwenye kiss. They can't say nothing. Tunaribu this year, car kando wet here. Kama unachuki weishia tu. Kile nacho do ni mziki riziki. Kila day a wiki. Kile nacho do.
Kile nacho do, don't my desire. Lazima wakubali, itani take higher.
Nachotaka itakuwa moja baraka. Sunta nipisha backslow bila hata haraka. Ita organize hata hizo zote mafanaka. Ukifeel kuka maze haya ni yako mamlaka.
Mina fly high too sana. Nikisema thanks too sana kwa kunipa support kama hii. Yani me Shazi mchizi wa mapozi. Na stand kama post wanagwaya kama ghost.
Taduti nina do juni hivyo nabiyotaka. Ngedu stuff zingine maze bila hata shaka. Lakini kifanya chenye na wish inafanya unaeleka. Ukiwa determined haya basi utaeleweka.
Shazi Climax atushi kiki. Atutingiki ni mziki rafiki. Mina pa mina nga kama diamond mina shake a star
killing.